Girl, you're the one in a trillion, my princess. I swear I'm gonna marry you, God is my witness. Unani Julia, my witness. Girl, you got 8-figure natural, you don't need fitness. Ilipo nikata dunia, nikajua na wewe utaniacha. Moyoni niliumia, nikajua sitoweza tena kukupata. Kumbe hukuwa na upendo bandia, moyo wangu bado ukaukumbata. Nikisema nakupenda nawe nipende pia, tuvae sare sare yani kama mapacha. We are born and cry, girl, you want to be. Tunza heshima kwa baba na mama, waloko za mwana. Na tuombe Mungu tuvushe ujana, mwenye vita sana. Mti wenye matunda unaandama, acha wanotukana. Tabasamu lako pasi lina wachoma jama, na watakereka sana. Kwenye baridi wekoti, kwenye mvua mwamvuli, wanifa. When you jua kivuli, yeah. Ilipo nikata dunia, nikajua na wewe utaniacha. Moyoni niliumia, nikajua sitoweza tena kukupata. Kumbe hukuwa na upendo bandia, moyo wangu bado ukaukumbata. Nikisema nakupenda nawe nipende pia, tuvae sare sare yani kama mapacha.